Rock Speeds. Oh,
leka kwa teganta mileli kumba apia senkolele ni vianga bingo kwa tuko nili ule na shimba bakwa imoni moskoli esfuwa kuluna geto kaufela ya zuwa.
I'm a bright bright. Alipazu zifera wae so kibete. Feel free bro, you free don't day. Do woni nani kale inga supplier. Say see as a king konji kui playa. Do ya kai zingulu kai inga jaya. Proxy luvele skoda sisama kwaya. Like
unitambe kasi chwala, unitate la si doro. Yo unitambe kasi chwala yue. Unitate la si doro. Yo again.
Westside music to the fullest. Ayokatima Ninjas gang, one to them. This one is a real life ghetto story. Sheniza DJ Seal.
2253 Records.
Westside music empire.